σπόρτι. Bamila Ethiopia wanganna soddoma caalaa targate embenne kaleessa gare Sudan walin tabate gare le dorgommi wanca kubbamila Afrika baradu fu Afrika kibbat tabachu darban kula jake sa tokoteer tabattonif gare insanis badasa kargatan wadan galame fijira moje kana ummata finfinnev nanno heddu tittigammad gare koppi soratti debin
Shabari Sudani Janada Sudan Janada
Ayetan saka multan ansora alageti ko sport amantan jal kamna kuma mdagetani garen kubba mila Ethiopia kale Sudan walin tabatan stadium finfinne tabatan itini lamavduwa Ethiopian Sudan moate Ethiopian gan soddomi tokko kesatwana kana argaten betu tungamachu guddo na meddu tawdendeti amamma obo mokonnin kurut bilbil rijra bo mokonnin kuru federation kubba mila Ethiopia ke sette dame ogum ma teknika ke sojjetu obo mokonnin Ethiopia gan sodoma ke sette wana rakana argaten betu akum dagenu na mifinnelle na television inda wa tef na mifinnelle stadium isun jurulle na kamale gamada ture wana gamit gamadan
undi kenya gamanne irra dandrat iska mulate kale sagin kanuma bakuma argamaniti bakuma television an lalani skandre senani stadium ke sette skan turani halisa baye wa ture kase undi sanitu kamachiti dagame amadandanit milisu dandani ru ogga saddami to kombo da kan bakatte debi wanta efi kuni akaseena gudda tilalama hala kanan kaditte de mame sureda hala kanani ga amma umman de kenya kaditte gamadaju
taba egi degi kana furtami shani du maten duba golinga galu jal kabde adane girma galche tane saladin saidi galche jari ku walira fura degi kum dikka to walira turetin kan kani kenne akasin galche turani sportin slafu uji walino jetani tatulle jar goli jari kun galche tu ethiopia ogga soddomi to ko tin dubat gara kisini afrika wanjati fdorgomu dande taga ko pese kana mo lenji sanisan len sonnet bi shawlen me wan guddo jata singa isanilen tabatotle wan guddo jata ni asgahani walumato yulalan garen ethiopia gan guddachu nagane demun mali rabarachu jir
kopin yerodera fudatira amma yeroda gababa kana kesette kan kopit sedame miti barada bre barakuma lama fafuri aka lakof sabiye kenyatte kan kopin jalkame championa afrika kesette senu kofoton tayini adunya rates kan brazil rates ke gefamufis kopin chumati tufofetre kase biyota ka South Africa, Benin, Central Africa malmal ka fakkatan walin tabachudan national team Kenya amma kana rangay achimboda simo friendly match wani wajin Libya wajin gagesera achimboda ga Sudan wajin tabachun kan tifuve halakana ni ka yero baye kopike sawantres tabakesas wantresi kalesamu chunisa baye na mawani miti tufa kanu egenne achumat kartun kesati tabakana fitani dufani yenne turre kasi akka carrate mo acirratti fitun dandeenye kale sarratti ga undi kenya ka dre kenya ratti tigamadu gone male kartu miratti kasi kuno expecti kongone national team kenya akka gari tikopae kapti kana se arkachu ni sabai kanna madin kasi sumeti alisa akka kopi sate chura anyway ga o ga sadde sodomi to komboda kuni argamuli satu wa gudda da enet fodna ichada hala kanan kame lalu
isani stadium ke jirtani laltani mal fakata tur
ega tabni kuni olantuma gare kenya ni kan jal kabame amadu matis kalu makanane tifu fetro ikasi olantuma ni sudane am ganamara kan wanni muti kan mulates inture goli galchurates wanni ga kapti kabachurati baye jarjarun tur ikasi hala kanan kan kayeni coordination in baye inture ikasi dagika from tamane sadurasan ke sati mai bokonamboda marin tigagefamen atfakate galen jitton fi tabatton bakawlar ganiratti tabakana mochu kandande ani kubba kabani gara goli sudan tidemani galchurattiyo walta insan tidemani male ak galchun dandenye ratti mariyatani halakanan kubba furatani olantuma sanisin goli galchudanda ani ru anyway ga tabni olantuma tabatto takenya ni kan jalkaba amadu batti kan tifufe chaada
Ethiopian gare Afrika ke sa San Afrika ke ba ke sa tabatan kudani jahan ke sa tokta uzidi bi gamnam jajjabes
kanama ajaisi sukuba bila ke sa ti wabaye tumo danda ay guya guya ti sero ero ti si ma misir sa ti ke sanjurtu gibs ati ke sanjurtu tabake sa ba ta irti Cameroon sinjuru amanta namo ga goton ni kubba bila Afrika ke sa ti sega kaharati bawu jalkabaniru annusiga akka gota kubba mila hara mulachu dandenye irra halakana niganus championship kana kesa neira wanti guddan ka amma seenu qofoton tayini achuma keessatti turuu keenya irratti hojjechuu nurra jiraadha kan jennu qabnu. Akkam taane turuu dandeenya kan jedhudha. Akka biyyaattis kan hojjennu qabna. Ijoollee guguddoo huurroo irratti leenjii kennuudha. Akka guutuu biyyaa keessatti mana barnootaa filataman keessatti leenjiiwwan kennuudha. Haala kanaan kan irratti deemaa jirrudha. Duubatti deemines ijoollee umriin isaanii jaarraa kan jalqabee FIFA wajjinis kan hojjennu qabna. Isas immoo itti fufnee kan gaggeessinu ta'a. Haala kanaan yoo itti fufnee hojjenne malee seenanii ba'uu taati. Kanammoo fixan baafna inni amanna jechaadha akka mootummaatti akka biyyaattis.
Itoophiyaan akkuma beeknu kubbaa addunyaa keessatti akka sadarkaa FIFAan kaa'etti FIFAan federeeshiniin waldaa kubbaa miilaa addunyaa jechuun bara 1992 keessa Itoophiyaan 85 or turte bara 2001 keessa immoo Itoophiyaan 155 or jirti. Akkamiin guddisuu danda'a?
Akkaadaamiin tokko amma Finfinnee keessatti baname hojii jalqabuudha qophii irra jira. Jiddu galeessi leenjii Xurunesh Dibaabaa kanas ilaalaa jiru. Akkanumatti kubbaa miilaa ijoollee kubbaa miilaa taphatanis achirratti leenjii kennuudha qophii irra jira. Kunis kan nama gammachiisuu fi kan nama kakaasudha. Istaadiyoomiin akka fakkeenyaaf Baardaa irratti akkasumas Maqalee irrattis Naqqamtee irrattis iddoo adda addaa irratti istaadiyoomiin ijaaraman kunis baay'ee kan nu gargaarudha. Kuni yoo kan itti fufu taanaan Finfinnee keessattis akkanumatti istaadiyoomiin kuni egaa ispoortii keenya itti fufiinsaan akka nu gargaarudha.
Gaafa dhumma irratti ammoo jara kubbaa miilaa galchi kana gara Itoophiyaa kaadha Itoophiyaa keessa warra taphatan kana akka gareellee taanaan akka dhuunfaallee taanaan badhaase hedduu kennaniif jiraa jedhanii fakkeenya falamuddiin qarshii Itoophiyaa 1,000,000 kennee jedhanii. Maaltu karaa jiru yookaan badhaasi maaltu jira maaltu mul'ata?
Egaa kan waadaa darbee baay'eedha. As keessatti kan ifa ifatti nutti himame egaa kanuma Sheek Alamuddiin 1,500,000 kennan jedhame ifa baay'eetu miidiyaadhaanis kan dhageenye tokko jira. Kanaan duratti abbaan qabeenyaa tokko akkanumatti taphattoota yoo mo'atan taanaan 25,000 mataatti kan kennanii fi goolii kan galchaniif immoo 10,000 kennuudha akka waadaa galaniidha kan dhageenye. Investoroonni adda addaatis akkanumatti kan waadaa galan qabanii kan baay'ee nama kakaasuu fi nama gammachiisudha. Taphattoota badhaasu qofa otoo hin ta'in immoo ijoolleedha immoo dirree qopheessuunis itti yaadamuu qaba. Inni ergaa keenya dabarsuu barbaanne jechaadha.
Keessummaa keenya galateeffanneetiin gara atileetiksii dabarra gama atileetiksii keessa mootummaan Itoophiyaa warra atileetota dhiyoo olompikii leenjii irra dorgomanii galanii badhaasa hedduu kenne. Nam tokko warra tokkeessoo ba'ee warqee argate qarshii 1,900 olii kennanii warra lammeessoo ba'ee ammoo gara qarshii 1,800 kennanii warra sadeessoo ba'eef ammoo gara qarshii 1,600 kennanii warra badhaasa argateen bakka maddanii jenna. Taatullee horii kennan kan irratti nama lammeessoo tokkeessoo fi lammeessoo sadeessoo ba'e jidduutti garaagarummaa guddaa jira jedheetiin atileetotiitti dubbatanii leenanum jiranii yookaan waan atileetotii jedhaniif warra leenjisaan isaaniillee jedhan yookaan warra itti gaafatamtoota atileetiksii keessallee nama arganneetiin yoo dubbifne isaaniittiin deebina qophiin ispoortii taarratanuma Ansoora Halakeeti magaan bulla. Era mil amores, escalama sadi afuri.